a direct record. Kumutima wangue, sababu yako we, inakosara. Kumutima wangue, sababu yako we, inakosara. Natamani ni kuone kidogo, lakini nakosa tarabo. Kwanini unakuwa kama mbogo? Haya, piripiri ya panda kwa muogo. Nikupe uji kune kisogo, ukishiba tucheze shikorobo. Haya, yeah, yeah. Acha ni kusifie, yeah, yeah. Yeah, yeah. Unaponi changanya mie, yeah. Acha ni kusifie, yeah, yeah. Yeah, yeah. Unavoni changanya mie, yeah, yeah. Najitahidi kuomba Mungu penzi lisiwe chungu, moyo kajawa ukungu. Usije tupanga mafungu, nikanya kutoka manundu kwa miba ya nungu. Natamani ni kuone kidogo, lakini nakosa tarabo. Piripiri ya panda kwa muogo, nikupe uji kune kisogo. Ukishiba tucheze shikorobo. Haya, acha ni kusifie, yeah, yeah. Yeah, yeah. Unavoni changanya mie, yeah, yeah. Acha ni kusifie, yeah, yeah. Yeah, yeah. Unavoni changanya mie, yeah, yeah.
Nishikie mkongoja, nataka nikate mara moja. Kama ya kuku kioja, lakini nashushia na soda. Nishikie mkongoja, nataka nikate mara moja. Kama ya bata kioja, lakini nashushia na soda.
Likitabo ba music baby, Monday records. Records.
Acha ni kusifie,
yeah, yeah.
Unavoni changanya mie,
yeah.
Wacha, wacha,
yeah, yeah.
Acha ni kusifie,
yeah, yeah.
Wacha ni kusifie,
yeah, yeah.
Unavoni changanya mie,
yeah, yeah.
Oh.